amanyira nafaawo kulugendo ntambula nalinya takisene ya Yesu yanfuga bidogo yerabire byewandabiramu natambula taniwala oyagala kunsisinkana yahuwako gwe etakise ya Yesu eno gyenalinya temala gayimirira buli wamu oyagala kunsangasanga mubalokole teyimirira mu bwezi teyimirira mu malala oyagala kundaba sisukala mu batukivu mubalemererwa tokisangayeyo mubalemwa tokisangayo nedda oyagala kunsangasanga mwaba bawangula mubalimba tosangayo mubalemererwa siyo nze mubezeyo nabayoda ngoberera mazima ekyo kitoko kye nali naye nakyusibwa kumpita omuyana ekyofu naye kati nalokokera ddala omulokola omutuku mmanyi weyeyisa wata nakiraba naye se nakyokera ddala okumpita omwati weteeka mu ndowooza ekukubira mu busibe ali wangu nange era nabirira bulijjo ekyo kitoofu kye nali naye nakyusibwa byonna bituufu naye kati nalokokera ddala omulokola omutuufu mmanyi weyeyisa wata nakiraba naye se nakyokera ddala lwaki weteeka mu ndowooza ekukomera mu busibe akyali wamu nange era ndabirira bulijjo Yesu temala ganyumirira buli wamu itambuza pola pola ngetwala mukulu nze tolikisanga mu masabeno tolikisanga mu mwengeyo ezo steji yazibako tekyayimirirawo sangayo mwababa mala nsangamu aba abalokoka nsangamu aba abalangirira okuwangula nsangamu abo abamalirira okugoberera amazima ga Kristo nsangamu abo abamalirira okulokoka ndikulugendo ntambula Yesu ye mulungamya wange amazima teganjawulidde nedde ali wamu nange kanfube Yesu oyo sirifuluma takisi yenno teri mu bisiriko teri mu kubenje nedda kanfube kanywere ekyo kituufu kye nali naye nakyusibwa kumpita omuyana bituufu naye kati nalokokera lokola omutuufu mmanyi weyeyisa wata nakiraba naye se nakyokera ddala okumpita omwati weteeka mu ndowooza ekukumira mu busibe akyali wamu nange era ndabirira bulijjo ekyo kituufu kye nali naye nakyusibwa byonna bituufu naye kati nalokokera lokola omutuufu mmanyi weyeyisa wata nakiraba naye se nakyokera ddala lwaki weteeka mu ndowooza ekukumira mu busibe akyali wamu nange era ndabirira bulijjo jangu tulinnye